natangiye igare cyane mfite nk'imyaka 9 nicyo kintu nabanje gukunda cyane giri umwana
nicyo cyari gukundishije se
ikintu cyari gukundishije n'abantu bagaga bazi iwacu aho papa yakoraga twari duteye hejuru ku musozi ahantu bita ijabana so abantu bakaza bakasiga ayo magare yabo papa yari yarabahaye uruhushya bakajyana ku kazi na papa so bamara kugera nanjye ngafata igare ryabo niko natangiye kwiga igare mu rugo iwacu ngendera ku rugo
umuntu ukunda igare bimumarira iki ni kamaro k'igare
ikintu nakunze cyane mu buzima bwanjye hari ibyabaye igare uraza hari abantu bakunda umupira abandi bagakunda tennis abandi bagakunda koga ariko njye icyo nakunze hari nahisemo cyane cyari igare
ufose mpere igihe watangiye uri umwana mutoya ubu ngubu uracyayitwara
igare nakuye muri afurika ubu ndarifite hano ndimaranye hafi imyaka 40 ndacyarifite kabisa kandi nagize n'imana n'umujyi mbamo hano muri amerika hano muri Davis akaba ari umujyi wa mbere muri amerika naho abantu bageze amagare cyane
aho ni muri leta ya california
muri leta ya california so nabyo byaramfashije cyane kuba mbona ntuye mu mujyi w'abantu bakunda amagare ari uwa mbere hano muri california hano muri amerika nayo hari ikintu nambishe byamfashijemo
hanyuma wazengurutse amahanga ibihugu bya afurika wabigenze n'igare ni ibihe bihugu wagenzemo
iyo nageze mu bihugu cyane navuye i Burundi mfata Tanzania Kenya Somalia Ethiopia Kenya nanone kubera intambara mfata mu Buganda Sudan mfata muri Egypti ngeze Egypti nsanga naho hari ibibazo hejuru intambara ngaruka muri Sudan mfata Centrafrique Cameroon Nigeria Nigeri Algerie Cote d'Ivoire Mali Senegal Rasparamas Morocco fata Espagne, fata France, Belgique, Hollande. Ngeze mu Hollande kimahirana na Sino wansubira i Burundi.
Wabujijwe na Sino n'amasimbi niyo yakubujije gukomeza urugendo rwawe.
Oh, ku igare ntibyashobokaga kugira muri Hollande hari Sino nyinshi cyane. Nyinshi ubwa mbere numvaga nshaka kujya mu Bushinwa, mu Buhinde, muri Australia. Ariko ngeze mu Hollande kubera imbeho ndatinya ntibyashobaga n'igare kugira ngo ube wagenda.
None se ubwo igitekerezo ubundi cyakujemo gute cyo gufata igare ukavuga uti reka mfata igare nzenguruke Afurika ngere mu Burayi inyungu wari ufitemo ni izihe
ngira ngo byamfashe cyane aho maze guhungira muri 73 narahunze njye i Burundi nashobora n'igihugu cy'u Burundi cyanatiriye very deeply kabisa aho maze kugera i Burundi rero ndarwanya nza kugura igare naryo ufite ubu ngubu ntangira kujya mu makarabu y'amagare noneho mbikunda gutyo maze kubikunda ndavuga ntiwazaze ngo nkava i Burundi nkajya muri Tanzania Kenya Uganda Congo nkagaruka i Burundi kuko u Rwanda sinashobora kuba cyo genda ari impunzi ngeze muri Kenya byose birahinduka niho nakomeje mfata train njya Mombasa ngeze Mombasa mbona inyanja ntangira kuroba amasamake nkatungwa n'amasamake akomeza byabaye very interesting kabisa ubuzima bwanjye bwose ni bwahindukiye mbona abandi bantu b'abaturiste bavuye mu bindi bihugu byinshi cyane nanjye ndavuga ni kuki ntabishobora ariko twari abantu disera ab'indege abagendaga n'imodoka njye nari ku igare
wabagaho ute muri icyo gihe aha watubwira nk'ikintu cyagutungaga ntiwatekaga ntiwahahaga nta cumbi tunyuremo muri make ya utumara amatsiko muri make kuko ibyo waciyemo muri iyo myaka tuvuge nk'imyaka 5 wamaze uzenguruka aho hose ntabwo twabivuga mu minota mike dufite tubwire muri make
uje ni inzara ndayizi inyota ndayizi nahuye nabyo cyane cyane ngeze muri za Sahara niho nahuye n'inzara cyane zikomeye kandi ashobora no kubabona n'ikintu urya n'umucanga ntiwawe urya amazi ntiwayabonaga nari ntunzwe n'inyama z'ingamiya nahabwaga n'abanomade n'amatayingamiye aho rwose ewe abo bantu burya nzahita nagira ngo ni abamarayika mpuye nawe ndi hepfo nko muri za afurika zo hepfo naryaga ibigori by'abantu ngacana umuriro nkotsa nyiri umurima yazaga akanyongera n'ibindi akabona ko ndi umugenzi nariye amananasi y'abantu ku mirima amapapa rwose hepfo nta kibazo nari natunzwe n'amasamake ndoba muri iyo migezi ntigeze gutungwa n'itopita cyane kurasa inyoni nkotsa nkarya ikindi abantu baramfashije cyane babaga ibyo kurya inzara ndayumva uje ni narayumvise cyane byarishuye
none se ugwamenye ute inyoni ziribwa
ikintu cya mbere kiryoha n'inzara haryoha inzara iyo
ushonje ikibonye cyose urarya
urarya kabisa
urugendo rwawe warwanditseho n'igitabo wise My Exile to the World wabaye impunzi nyine ni gute nyine watekereje kwandika icyo gitabo kimaze gusohoka igitekerezo cyo kucyandika cyakujemo byagufasha igihe kingana iki
tuwaye bishobora yasoma icyo gitabo ariko nagishobora kuba cyamwunguraho koko narebye ibintu naciyemo kuva n'umwana mu ntambara zo mu Rwanda mvuga ukuntu nabayeho mu buhunzi ukuntu nabayeho kuri iryo kinga abantu benshi nagiye mpura nabo harimo n'ibintu byiza byinshi cyane abantu byiza kweri nabyo birimo nifuza ko wabishobora wese agisoma so nararebye nsanga ibyo nabonye ntabigumana njyenyine nifuza kuba nabigabana n'abandi bari ku isi special cyane nka new generation nk'abasore inkumi nifuza ko nabo basoma bakareba amateka nabo bagakurikira tugasangira ni ukuvuga ko n'igitabo cyanjye nacyanditse kirwaye imyaka 40 kugira ngo gisohore ni ikintu cyamvunye ibintu bibiri byamvunye mu buzima ni ukugenda n'igare no kwandika icyo gitabo byombi ndabirangije
icyakugoye cyane mu kwandika icyo gitabo ni iki
ikintu cyamvunye cyane mu Rwanda ntabwo twize nkanjye sinize mu Rwanda kubera habaye ikibazo abatutsi bazwi ko abana b'abatutsi batikaga aho narahaguye cyane niho habanje kubera ndi nk'ikimuga mbega banjize ikimuga ariko ntabwo byatumye mpagarara aho haramvunye cyane ko sinashobora kwiyandikira kandi nashobora kubona nk'umuntu nkinginga akanyandikira rimwe nkagomba gufata urugendo nkajya nk'i Buraya ubundi nkafata urugendo nkajya muri Canada ubundi ubona abanje kubyandika mu Gifaransa byaramvunye cyane kugira ngo nzabone umuntu wamfasha muri ibyo ngibyo abandi bakampemukira abandi bakabona ko aho kizagera mbega abantu intege ariko sinongera gucika intege nza kugira umwana witwa Emabure Ruzinda nabifashamo cyane cyane ariko iyo ntaza kumugira ahubwo n'ikitabo n'ikiba kiriho twatangiranye Burundi tuza gutandukana njya mu yandi maproje nawe ajya mu yindi proje aza kujya muri Canada aje muri Canada aza kizanye nzi uko byarangiye ngiye kumva numva arampamagaye from nowhere ambwate na document ndayifite dutangira aho nkajya njyayo nawe akaza ubundi bakora kuri telefone tugahagarara
niyo mpamvu byafashe igihe cyane noneho ubwo igitabo cyawe kiri mu Gifaransa no mu Cyongereza cyabanje mu Gifaransa bihindura mu Cyongereza
cyabanje mu Gifaransa bigeze aho ino nta muntu wumva Igifaransa n'uwamfasha ntiyamfasha mu Gifaransa tuza kugihindura mu Cyongereza
ubwo wagitakaye kibona he
kiri hose kuri Amazon kiri eBay kiri mu bihugu 136 ari ku isi wajya kuri Google wese aho yashaka hose yakigura cyangwa se nanjye nshobora kuba nakibona nko mu byumweru 2023 barasaba kingezeho printing ubwo wagishaka nayo muri iyo minsi yampamagara ndagifite kabisa
waba uzi amafaranga kizagura
ubundi biturwa n'igihugu burimo bituruka ku gihugu burimo hano banza ubu ngubu kigeze ku madorari kuva kuri 19 amadorari kugera ku madorari 21 ariko ubundi biterwa n'amafaranga y'igihugu burimo niba uri muri Australia urumva bizatuma amafaranga yo muri Australia sinzi uko biba bimeze
akabazo k'amatsiko igare ryawe ubu uracyarifite igare wazengurukanye Afurika n'Uburayi uracyarifite aho ngaho mu mujyi wa Davis
ibirano mu nzu kabisa eba byabaye agakobwa ubu ni inkumi narari
kuki atari agasoni
yambaye ibitayari kabisa nta n'ubwo bamenya ko ari kubibonye kose kabaye agakumi kibera aho ngaho
kuki ari agakumi atari agasoni none se urateganya kurikoresha iki rero igihe uzaba utakibasize kurikoresha
ibintu bibiri icya mbere numva nagira naruhanga igihugu cy'u Rwanda
kubera iki
bakaba barishyira nko muri mize igitekerezo cyanjye icya kabiri nari hafamire yanjye kuko ni igare nshobora guhamya ko ari ryo rya mbere mu bantu b'abanyafurika nta muntu uragira wigeze kuzunguruka afurika n'ikinga
ahubwo se kuki ridasaza kandi ryarakoze urwo rugendo rwose
rifite piyese diferente nari hagurukanye ari pejo nari kuzuza ari okazio igare ariko ryagiye kugera ino rifite amapiyesi atandukanye
abo bagendaga bahindura aho ugeze hose
kuko ari piyesi yaracikana nashaka iyo bihuye ntibihure kagire tugapfa gushyiraho iyo ishobotse iyo ari yo yose
kandi rigakora
Yo cyane nageze imana cyane nigeze kugira ibyago muri za sara ngaje ngira za frate Taira nyine umuntu kavamo kubera ubushyuhe amapine sashirira hose sinaha nawo nayabonaga asigaye ngaje nshyiramo umucanga mu mapine kugira ngo sunike
muzira kwirwana
we kuri sinira ko urajya tageze ibyo aribyo byose nagerageje
dusubiye inyuma gato umbabarira ijambo ngiye gukoresha hari ushobora kwibaza akavuga ati aho se ubusazi guhaguruka ugatwara igare mu bihugu bitandukanye utigeze ugeramo nta muntu uhazi wumvaga nta mpungenge biguteye kujya aho hantu hose ntacyo uhaziho gihe cyo kutubwira
ibintu nanjye hari igihe nigeze kwigaya kuko abantu bo muri afurika njya guhaguruka inshuti zange zaransezezingurira n'akantu k'agafati ko kusezera ariko bangaye bambwira ati uzapfa abakarinivo bazakurya ariko naciye mu mashyamba nanjye ndigaya urumva nciye muri sahara nariga afurika ni ishyamba cyane icyo gihe nta interineti yari iriho nta telefone yari ihari naciye mu mihanda mibi cyane amazi umugezi wari unyiciye muri santara afurika cyane hamwe n'ubwato nshobora kwambuka umugezi naringuye muri sahara kabisa muri arigeri haba nomadi babiri nibo bamfashije batabaho simba ndahangaho uyu munsi hari ibyo nagiye nshyamo nanjye nkavuga nti ibi bintu ni amakosa kandi gusubira inyuma bikananira ariko kamembo ibyiza nabonye nabyo ni byinshi cyane nahuye n'abantu benshi cyane nabonye ibintu nka za peramide nabonye za suez canal mbona rameruje mbona mount sinai nagiye mbona ibintu byinshi cyane nanjye mbona imvura za abusimbere nkabona ibintu nanjye nareba nkavuga ngo ibintu ni igitangaza n'insinga byanjye n'amaso ibyo nabyo nkavuga kamembo hari inyungu
niba hari icyo ntakubajije kandi wifuzaga kusangiza abadukurikiye muri uyu mwanya abakunzi b'ijwi ry'amerika by'umwihariko nagira ngo nguhe umwanya ube wakibagezaho muri make
icyo nakwifuriza abantu ni ugusoma icyo gitabo nicyo cya mbere kizabigisha ikintu kinini cyane ikindi cya kabiri urubyiruko bifuriza gukora bashyizemo ingufu nk'uko babigerageza kuko barakora bakabura n'ubushobozi bwinshi cyane nabyo ndabibashimira cyane ikindi ntazagira upfa gufata igare gusa ngo agende atazagwa no mu nzira ni ukubanza ugatekereza ntawe mbuje ntazagenda ariko hari byinshi umuntu yakora kuko harimo nagiye mpura n'amadanje cyane cyane ntifuza ko hari nk'umwana wanjye wabigira abishatse ya ntabwo namubuze yabitekereza akabitekereza neza numva ntamubuze kandi ntazaba ahubwo gusa nifuza ko n'abakobwa babigira si ukuvuga ngo ibintu byose bizajya bikora abantu b'abahungu gusa
urakoze cyane rwose kuba utekereza ku bitsina byombi ku buryo bangana mu bushobozi no mu bubasha
cyane turanga ntigusuvure ntabwo bari bakwiye kujya basigara inyuma
ndagushimiye cyane
murakoze cyane nanjye ndishimye.